Beautiful music.
Must keys.
When I wake up, oh, I just see my heart for you. When I wake up, oh, I just call my phone for you. When I wake up, oh, I feel oh my you. When I wake up, oh, I wanna mail you. I go cut to the left, to the right. Sina kitu mfuko msijiwezi. Na shukuru na bariki mwenyezi. Olo dumale toka Mbagara mama tuende Mbezi. Umenishika mwenzi usijiwezi. Ongeza kasi zidisha mapenzi. O bimbo nimpende nani?
Me, we, I love you.
Mon amour,
ni kwambie ukweli.